Avinesha, Dai Dai presenter.
It's a military time, it's United Family. Janna San, the second man, no Skype.
Ola de manu, yeah.
Anka yesa kudi sinta balevu. Oma haya ngango jirwa. Kudi semela zinya ungetu. Koma hai zusatega. Game over, game over. Samani mani ndi kumtunai. Game over, game over. Eti game over.
Nali na loko manka tiga pass. Malo moti push and chito ti chula mako record. Sweater dem na no luso lili mafuna fans. Kona nango kala pendi kazi wa muzagwa pass. Dema busy like a brain na mani menye la kampreni. Omi na kumpreni kuwelenga samata mangole mbanga ti breni. Mafano posa wese pano kuwa besa breni. Yeah. Kepusa muma panga fana na kutai man. Rim na jasa beta pili kota na kakala mine. Sawi rider dema pande bete la kakala vine. Chana sa you na destroy the pande top now.
Anka yesa kuri sinta balevu. Koma haya ngango jirwa. Kuri seme la zinya ungetu. Koma haya izo satega. Game over, game over. Samani mani ni kumtunai. Game over, game over. Eti game over.
Angkandi neno mandi seka mandi heta. Angkati ndine kape sinza pika holo pena. Nanga waya kandi wona hama yamba mandi popai. Kozi ngini sanga zina yamba no kuteka. Mose muje sankazi wazoji zintu zima zinda zoti ino. Kala polu waka wona zota tekai. Agita sama paola nkondo ita putai. Game over usa lilo kandi putai. Unapika pa malofu no panga suicide. Ni madana mtu wata zindi suicide. Pana zingini zako he zingo shupa iwe. Eti eti game over.
Anka yesa kuri sinta balevu. Koma haya ngango jirwa. Kuri semela zinya ungetu. Koma haya izo satega. Game over, game over. Samani mani ni kumtundai. Game over, game over. Eti eti game over.
Sami kika wola de maraga jack chani. Siri majika pandi bitendine shashana. Zaino sina yela sandi telantawi. Siri mikila fana pusha sako mama chawi. Pandi pap mi pasa tami chandi fecha menite. Olo pata futa buanje so sandi kwe sabi.
Weta ya nama na friendi ya tene nemite. Sana mi mani bano sako ni kwenge.
Anka yesa kuri sinta balevu. Koma haya ngango jirwa. Kuri seme la zinya ungetu. Haizo satega, game over, game over. Samani mani ni kumtundai. Game over, game over. Eti eti game over. Anka yesa kuri sinta balevu. Koma haizo satega, game over, game over. Samani mani ni kumtundai. Game over, game over. Eti eti game over.
This is the very time up on the beat.